Run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay, sidaan ognahay gobollada inta badan waa la soo gabagabeeyey, waxayna u socotaa sidaad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Maraykanka, 16 gobood ay ka dhacayaan doorashooyinka, inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump inay ku tartamayaan gobolladaas oo dhan. Gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo isagu u gaara xisbiga Demuqraadiga oo keliya shalay ku tartamayay, iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo keliya uu ku tartamayay, 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen. Waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka oo xagga Jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga Dimuqraadiga aada ugu cadcad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga Jamhuuriga haddaynu u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayey, inkastoo codadka bal iyaga iga waransay wax u dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay, saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono. Waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga Jamhuuriga ah oo ka socon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga ah oo kasoo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga Dimuqraadiga oo kale waxaa jiray dad aan aragtida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn. Dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama codbixiyaal aan ilaa hadda go-aan qaadanin. Xisbiga Jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Maraykan ka mid a, khaasatan gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyay in laga bedelay oo qofku markuu codeynayo waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo. Marka waxaa la siinayaa warqad uu ku codeeyo oo Jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga Dimuqraadiga ugu codeeyo. Xisbiga Jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. Laakiin xisbiga Dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan ku qanacsanayn. Arrintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arrintan dagaaladan bariga dhexe ka socda, kuwaas oo iyagu ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xun yihiin sida wax u socdaan.
Iminka markay doorashadani soo xidhanto, xaggee baa loo dhaqaaqayaa maxaa xiga marka maadaama ay tahay ergo badana ay miiska taallay oo ay kana mid tahay meelaha kala go-aamisa musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada soo socda, xaggee baa loogu dhaqaaqaya arrintan?
Runtii sida aan ognahay hadda haddaad xisbiga Dimuqraadiga ay isagu doorasho badani oo adag kama jirin oo cid waliba way sii ogeyd inuu madaxweynaha haatan talada haya dib u soo noqonayo oo murashax u noqonayo xisbiga, meesha aad moodaysay in dad badan rajo ka lahaayeen in isbedel ka yimaado wuxuu ah xisbiga Jamhuuriga, isaguna wuxuu u muuqdaa caawa oo ilaa 850 in ka badan oo ergooyina caawa la kala helayo. Xalay la kala helay baan dhihi lahaa in ergooyinkaas uu intoodii badnayd uu qaatay madaxweynaha hore ee Donald Trump, taasina ay qasbi doonto in ay ololihii uu soo dhammaado oo ay labada murashax u diyaar garoobaan sidii ay isu wajahi lahaayeen bisha 12-aad ee sanadkan. Waxaanad moodaa haatan labada xisbiba inay isu diyaarinayaan sidii xisbi waliba uu u heli lahaa madaxweynenimada sanadkan, iyagoo xisbina uu matalayo madaxweynihii hore ee Donald Trump, xisbina uu matalayo madaxweynaha haatan talada haya ee Joe Biden.
Si kooban, Trump maxkamado badan baa ku socda, dabar ma ku noqon doonaan maadaama uu haatan yahay musharaxa calanka u sida xisbiga Jamhuuriga?
runahaantii arintan maxkamaduhu iyo dacwooyinka ku socda way saameyn kartaa inkastoo oo aan ogeyn laba gobol oo ka mid ahaa goboladii isku dayey inay ka tuuraan inuu noqdo murashax gobolkooda ka noqdo sida gobolka Colorado oo kale iyo Maine labadaba ay dib ugu celiyeen maxkamadii ay dib ugu celisay laguna qasbay in ay ku daraan murashaxiinta u tartamaya labada gobol oo labada gobolba caawa ayaa tartankooda u dhacayay labada gobolna wuu ku jiraa Trump aqalay Mandela uu dhacayay tartankooda Trump wuu ku jiray dadkii la dooranayay ilaa 91 dembi oo faldembiyadii ayaa lagu haystaa macnaha waa wax ku sii dhow 100 faldembiyad wey marka dabcan way u dhimaysaa dadka qaar inay arrintaa ay walaac ka muujiyaan laakiin waxaad moodaa dadka jamhuuriga ay u abud dhiganka xisbiga jamhuurigu in aanay dacwooyinkanba aanay dhag talaq u siinin ay weli ku kalsoon yihiin murashaxnimada madaxweynihii hore ee Donald Trump.